Lesi sihloko sizofundwa ngesonto eliqala ngo-October 19 liphele ngo-October 25. Qapha abangane bakho kulezi zinsuku zokugcina. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi, ukusihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle. Yokuqala kwabaseKorinte isahluko 15 verse 33. Ungaphendula kanjani? Abangane ababi bawathinta kanjani ama-Israyeli? Kungani kufanele izinceku zikaJehova zishade kuphela enkosini? Obani okufanele sibe nobudlelwano nabo? Isigaba 1. Umbuzo. Siphila kuyiphi inkathi? Siphila ezikhathini ezibucayi okunzima ukubhekana nazo. Kusukela ngo-1914, lapho kuqala izinsuku zokugcina, izimo zezwe ziye zaba zimbi kunanini ngaphambili. Esibili kuTimoteyo isahluko 3, verse 1-5. Asingabazi ukuthi izwe liyoqhubeka liba libi. Ngoba isiprofeto seBhayibheli sithi, abantu ababi nabakhohlisi bayoqhubeka besuka kokubi, baye kokubi kakhulu. Esibili kuTimoteyo sahluko 3 verse 13. Isigaba 2, umbuzo. Abantu bathanda ukuzijabulisa kwaluphi uhlobo? Abantu abaningi namuhla bazijabulisa ngokubuka noma ukwenza izinto ezinobudlova. Noma ezinokuziphatha okubi, noma ezihilela umlingo, nokusebenzelana namadimoni. Ngokwesibonelo, i-inthanethi, izinhlelo zethelevishini, amabhayisikobho, izincwadi nomagazini, kuvame ukwenza ubudlova nokuziphatha okubi kubonakale kwamukeleka. Ukuziphatha okwakuvame ukushaqisa abantu, sekwamukeleka kakhulu kangangokuthi manje, sekusemthethweni ezindaweni eziningi. Kodwa lokho akusho ukuthi uJehova uyakwamukela ukuziphatha okunjalo. EyabaseRoma 1 verse 28-32 ithi, futhi njengoba nje bengakwamukelanga ukubheka uNkulunkulu ngolwazi olunembile, uNkulunkulu wabanikela esimweni sengqondo esingamukeleki ukuba benze izinto ezingafanele. Njengoba nje babegcwele konke ukungalungi, ukukhohlakala, ukuhaha, ububi, begcwele umona, ukubulala, ukuxabana, inkohliso, isimo esibi, bengabahlebayo, izinyevuzi, abazonda uNkulunkulu, abeyisayo, abazidlayo, abazazisayo, abasunguli bezinto ezilimazayo, abangalaleli abazali, abangenakuqonda, abangathembekile ezivumelwaneni, abangenaluthando, abangenasihe. Nakuba laba besazi kahle kakhulu isinqumo sikaNkulunkulu esilungile, sokuthi labo abazenza umkhubo izinto ezinjalo bafanele ukufa. Abaqhubeki bezenza nje kuphela. Kodwa futhi bavumelana nalabo abazenzayo. Isigaba 3. Umbuzo. Abantu abaningi bacabangani ngalabo abaphila ngezindinganiso zikaNkulunkulu? Nasekhulini lokuqala, abantu babezijabulisa ngokubuka izinto ezinobudlova nokuziphatha okubi. Kodwa abalandeli bakaJesu babehlukile. Ngoba babephila ngezindinganiso zikaNkulunkulu. Lokhu kwakubakhungathekisa abantu ababephila nabo. Kwakuba namuphi umphumela? Babewenza inhlekisa amaKristu futhi bewashushisa. Nanamuhla, abantu abaningi bacabanga ukuthi laba abaphila ngezindinganiso zikaNkulunkulu bayinqaba. Eqinisweni, iBhayibheli liyasixwayisa ukuthi labo abalandela isibonelo sikaKristu Jesu bayoshushiswa. Ukusihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle. Isigaba 4. Umbuzo. Kungani kungafanele silithande lelizwe? Uma sifuna ukwenza intando kaNkulunkulu, asinakulithanda izwe noma izinto ezisezweni. Yokuqala kaJohane sahluko 2 verse 15 no-16 ithi, ningalithandi izwe noma izinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaBaba lukho kuye. Ngoba konke okusezweni, isifiso senyama nesifiso samehlo, nokugabisa ngalokho umuntu aziphilisa ngako, akuveli kubaba, kodwa kuvele ezweni. USathane, uNkulunkulu walesi simiso sezinto, ulawula izwe. Usebenzisa izinkolo, uhulumeni, izinhlangano zezentengiselwano, nemithombo yezindaba ukuze adukise abantu. Esibili kwabaseKorinti sahluko 4, verse 4. Asifuni ukuthonywa yizwe. Ngakho kumele sigweme abangane ababi. IBhayibheli isixwayisa ngokucacile. Ningadukiswa. ukusihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle. Yokuqala kwabaseKorinti sahloko 15 verse 33. Isigaba 5 no 6 umbuzo. Obani okungafanele sisihlanganise nabo futhi ngani? Ukuze silondoloze ubuhlobo bethu obuhle noJehova, asikhethi ukusihlanganisa nanoma ubani ozenza umkhuba izinto ezimbi. Lokhu kuhlanganisa nabantu abathi bakhulekela uJehova kodwa bakhethe ukungamlaleli. Uma abantu abanjalo benza isono esibi futhi bengaphenduki, siyayeka ukuzihlanganisa nabo. Ngokuvamile, abantu bafuna ukujabulisa abangane babo nokwamukeleka kubo. Ngakho, uma sisihlanganisa nalabo abangamlaleli uNkulunkulu, singase silingeke senze izinto abazenzayo. Ngokwesibonelo, uma sisihlanganisa kakhulu nabantu abaziphethe kabi ngokobulili, singagcina sesifana nabo. Kuye kwenzeka lokhu kwabanye babafowethu nodadewethu. Laba bangazange baphenduke, basuswe ekuhlanganyeleni. Uma bengaphenduki, isimo sabo singase sifane naleso esichazwa uPetru. Esibili kaPetru sahluko 2 verse 20-22 ithi, ngokuqinisekile, uma ngemva kokuphunyuka ekungcoleni kwezwe ngolwazi olunembile ngenkosi nomsindisi uJesu Kristu, bephinda behileleka kuzo kanye lezi zinto futhi benqotshwa, izimo zokugcina sezizimbi kakhulu ngabo kunezokuqala. Ngoba bekuyoba ngcono ngabo ukuba babengayazanga ngokunembile indlela yokulunga, kunokuthi ngemva kokuyazi ngokunembile, bafulathele umyalo ongcwele owanikelwa kubo. Kwenzeke kubo izwi lesaga esiyiqiniso esithi, inja ibuyele ebuhlanzweni bayo, nengulube yensikazi ebigeziwe ibuyele ekusiginqeni odakeni. Isigaba 7. Umbuzo. Obani okufanele sikhethe ukuba babe abangane esisondelene nabo? Nakuba sifuna ukuba nomusa kuwo wonke umuntu, akufanele sibe abangane nalabo abangamkhulekeli uNkulunkulu. Kungaba ukungalungile ngomunye ofakazi bakaJehova ukuthandana nomuntu ongeyona inceku kaJehova ebhabhathiziwe nethembekile. Kubaluleke kakhulu kwamukelwa uNkulunkulu kunokwamukelwa abantu abangamthandi. Kufanele sibe abangane kuphela nabantu abenza intando kaNkulunkulu. UJesu wathi, noma ubani owenza intando kaNkulunkulu, lo ungumfo wethu, nodade wethu, nomama. Marku 3, verse 35. Isigaba 8, umbuzo. Iliphi ithonya abangane ababi ababa nalo kuma-Israyeli asendulo? Ukuba nabangane ababi kuholela enhlekeleleni. Ngokwesibonelo, cabanga lokho kwenzeka kuma-Israyeli. Ngaphambi kokuba afike ezweni lesithembiso, uJehova wawaxwayisa ngabantu ababevele behlala lapho. Wathi, ungabakhothamele onkulunkulu bawo, futhi unganxenxa ukuba ubakhonze. Ungenzi lutho olufana nezinto zawo, kodwa uyozidiliza nakanjani, futhi uyozibhidliza nakanjani izisika zawo ezingcwele. Niyokhonza uJehova uNkulunkulu wenu. Exodus 23, verse 24 no 25. Kodwa ama-Israyeli amaningi awazange azilalele iziyalezo zikaNkulunkulu, futhi awazange athembeke kuye. Kwaba namuphi umphumela? Kamuva uJehova wasilahla isizwe sakwa-Israyeli, futhi esikhundleni saso, wakhetha ibandla lobuKristu ukuba libe yisizwe sakhe. Qapha okufundayo nokubukayo. Isigaba 9. Umbuzo. Kungani imithombo yaleli izwe ingaba ingozi? Ukwaziswa okuningi okutholakala emthonjeni yezindaba yaleli izwe, njengezinhlelo zethelevishini, izingosi ze-intanethi nezincwadi, kungabulimaza ubuhlobo bethu noJehova. Ukwaziswa okunjalo, akuklanyelwanga ukusiza amaKristu ukuba benokholo kuJehova nasezithembisweni zakhe. Kunalokho, kukhuthaza abantu ukuba bathembele ezweni likaSathane elibi. Ngakho kudingeka siqikelele ukuba singakhethi ukubuka, ukufunda, noma ukulalela noma yini engasenza sibe nezifiso zezwe. Titu 2, verse 12. Isigaba 10, umbuzo. Kuzokwenzekani ngemithombo yezindaba yalelizwe? Maduze izwe likaSathane nemithombo yalo yezindaba eyingozi kuzobhujiswa. IBhayibheli lithi, izwe liyadlula kanjalo nesifiso salo, kodwa lowo owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. yokuqala kaJohane sahluko 2 verse 17. Ngokufanayo, umhubi wahlabelela, abenzi bokubi bazonqunywa, wabe senezela. Kodwa bamnene bayodla ifa lomhlaba, futhi ngempela bayothola injabulo enkulu ngokuchichima kokuthula. Isikhathi esingakanani? Abalungile bayokudla ifa lomhlaba, futhi bayohlala kuwo kuze kube phakade. Ihubo 37, verse 9, no 11, no 29. Isigaba 11, umbuzo. UNkulunkulu usiza kanjani ukuba sihlale sithembekile kuye? Ngokungafani nezwe likaSathane, inhlangano kaJehova isiza ukuba siphile ngendlela eholele ekuphileni okuphakade. UJesu wathandaza kuJehova. Lokhu kusho ukuphila okuphakade, ukungenisa kwabulwazi ngawe, okuphela kaNkulunkulu weqiniso, nangalo omthumileyo uJesu Kristu. Johane 17 verse 3. UJehova usebenzisa inhlangano yakho ukuze sinikeze konke sikudingayo ukuze simazi. Ngokwesibonelo, sinentathane yomagazini, izincwajana, izincwadi, amavidiyo nezingosi ze-intanethi ezisiza ukuba siqhubeke sikhonze uNkulunkulu. Inhlangano yakho ihlela nemihlangano eqhutshwa njalo emabandleni angaphezu kuka-110,000 emhlabeni wonke. Esikufunde eBhayibhelini kuleyo mhlangano nakwemkhulu, qinisa ukholo lwethu kuJehova nasezithembisweni zakhe. Shada kuphela enkosini. Isigaba 12, umbuzo. Chaza umyalo weBhayibheli wokushada kuphela enkosini. AmaKristu afuna ukushada, kudingeka aqikelele ukuthi akhethe ukuzihlanganisa nobani. Izwi likaNkulunkulu liyasixwayisa, ningaboshelwe ejokeni nabangakholwa. Ngoba kunabudlelwane buni ukulunga nokungalungi na? Noma ukukhanya kunasabelo sini nobumnyama? Yesibili kwabaseKorinti sahluko 6 verse 14. IBhayibheli litshela izinceku zikaNkulunkulu ukuba zishade kuphela enkosini, okungukuthi zishade kuphela nomuntu ozinikezele nobhabhathiziwe ophila ngezindinganiso zikaJehova. Yokuqala kwabaseKorinti sahluko 7 verse 39. Lapho ushada nomuntu onjalo othanda uJehova, uyoba nomngane oyokusiza ukuba uhlale uthembekile kuNkulunkulu. Isigaba 13, umbuzo. Imuphi umyalo ophathelene nomshado uNkulunkulu awunika ama-Israyeli? UJehova uyazi ukuthi kupho kusilungele kangcono, futhi umyalo wakhe wokushada kuphela enkosini awumusha neze. Ngokwesibonelo, cabanga lokhu uJehova akutshela ama-Israyeli ngabantu ababengamkhonzi. Esebenzisa uMose wawayala, akumelwe wakhe ubuhlobo bomshado nazo. Indodakazi yakho akumelwe uyinike indodana yakhe. Nendodakazi yakhe akumelwe uyithathele indodana yakho. Ngoba iyophendula indodana yakhe ingabisangilandela, ngokuqinisekile bakhonza abanye onkulunkulu. Intukuthelo kaJehova iyonivuthela impela, futhi ngokuqinisekile akubhuqe ngokushesha. Deuteronomy 7 verse 3 no 4. Isigaba 14 no 15. Umbuzo. Yini eyenzeka kuSolomoni ngobe ushaya indiva umyalo kaNkulunkulu? Ngemva nje kokuba ebeyinkosi yakwa-Israyeli, uSolomoni wathandaza ecela ukuhlakanipha futhi uJehova wawuphendula umthandazo wakhe. Ngakho, uSolomoni waduma njengombuso ohlakaniphile wesizwe esiphumelelayo. Empeleni, indlovukazi yaseSheba yahlatshwa umxhwele kakhulu ukuhlakanipha kaSolomoni kangangokuthi yathi, ngokuhlakanipha nokuchuma, udlulele ngale kwezinto engizizwile. Yokuqala yamakhosi sahluko 10 verse 7. Kodwa isibonelo sikaSolomoni sisifundisa nalokho okungenzeka lapho umuntu ewushaya indiva umyalo kaNkulunkulu, futhi eshada nomuntu ongamkhonzi uJehova. Nakuba uJehova embusisile, uSolomoni akawulalelanga umyalo ocacile kaNkulunkulu. Wathanda abafazi abaningi bezinye izizwe ababengamthandi uJehova, futhi wagcine namakhosikazi angu-700 nezancinze ezingu-300. Kwaba namuphi umphumela? Lapho esekhulile, abafazi bakhe base beyichezukisile inhliziyo yakhe ukuba ilandele abanye onkulunkulu. USolomoni waqala ukwenza okubi emehlweni kaJehova. Eyokuqala yamakhosi sahluko 11 verse 1 kuya 6. Abangana babi bamthonya, akazange aqhubeke ethembekile kuJehova. Uma lokhu kwenzeka kuSolomoni, kungenzeka nakunoma ubani. Yingakho singakucabangisha nokucabanga ukushada nomuntu ongamthandi uJehova. Isigaba 16. Umbuzo. Isiphi iseluleko iBhayibheli elisinikeza umuntu oshade nomuntu ongakholwa? Kuthiwani ngomuntu oba umkhulekeli kaJehova eseshade nomuntu ongakholwa? IBhayibheli lithi, bafazi, zithobeni kubayini benu ukuze kuthi uma bekhona bangalaleli izwi, bazuzwe ngaphandle kwezwi ngokuziphatha kwabafazi babo. Yokuqala kaPetrus ahluko 3 verse 1. Iqiniso, lokhu kuyasebenza nasendodeni uma umkayo engeyena umkhulekeli kaJehova. Izwi likaNkulunkulu licacile. Yiba umyeni noma inkosikazi enhle. Usebenzise izindinganiso zikaNkulunkulu zomshado. Khona ke lapho umuntu oshade naye Paul ukuthi usushintshe waba umuntu ongcono, naye angasafuna ukukhonza uJehova. Lokhu kuye kwenzeka embhanqwaneni eminingi. Isigaba 17 no-18. Umbuzo. Yini eyasiza uNoah ukuba asinde kuzamcolo? Futhi yini eyasiza amaKristu ekhulini lokuqala ukuba asinde ekubhujisweni kweJerusalema? Abanganababi bangakuthonya ukuba ungamlaleli uJehova, kodwa abanganabahle bangakusiza ukuba wethembeke kuye. UNoah uyisibonelo esihle kithi. Waphila ngesikhathi ububi bomuntu budlangile emhlabeni, futhi konke ukuthambekela kwemicabango yenhliziyo yakhe kukubi ngaso sonke isikhathi. Genesis 6 verse 5. Abantu babe babi kakhulu kangangokuthi uJehova wanquma ukulibhubhisa lelo zwe libi. Kodwa uNoah wayehlukile. IBhayibheli limbiza ngokuthi wayeyindoda elungile, eyahamba noNkulunkulu weqiniso. Genesis 6 verse 7-9. UNoah akazange asihlanganise nabantu ababengamthandi uJehova. Yena nomndeni wakhe bazigcina bematasa bakhumkhumbi, futhi wayebuya abe umshumayeli wokulunga. Yesibili kaPetrus ahluko 2 verse 5. UNoah nomkakhe, amadodana akhe amathathu nomkawo, baba abanganabahle komunye nomunye. Bazigcina bematasa ngezinto ezijabulisa uNkulunkulu, futhi ngenxa yalokho basinda kuzamcolo. Thina sonke namuhla siyinzalo yabo. Ngakho kufanele sibonge ngokuthi uNoah nomndeni wakhe balalela uJehova, bagwema abanganababi. Ngendlela efanayo, amaKristu ekhulini lokuqala wazange asihlanganise nabantu ababengamthandi uJehova. Amlalela futhi asinda lapho iJerusalema libhujiswa ngo-70 CE. Isigaba 19. Umbuzo. Yini yosiza ukuba sihlale sithembekile kuJehova? NjengoNoah nomndeni wakhe kanye namaKristu ekhulu lokuqala, asisihlanganisi nanoma ubani ongamthandi uJehova. Sinezigidi zabafowethu nodadewethu abathembekile esingakhethi ukuba abangane babo. Bayosiza ukuba sime siqinile okholweni phakathi nalezi zikhathi ezinzima. Iyokuqala kwabaseKorinti sahluko 16 verse 13. Cabanga nje ukuthi kuyoba kuhle kanjani ukusinda ekupheleni kwaleli zwe libi, futhi siphile ezweni elisha likaJehova. Akuve kubalulekile ukuba gwema kwamanje abanganababi. Incazelo yamagama athile. Ukusihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle. Uma sisihlanganisa nabantu abangaphili ngezindinganiso zikaJehova, bangasithonya ukuba senze okubi. Ngakho asikhethi ukuchitha isikhathi nabo, ukuba abangani abasondelene nabo, noma ukucabanga ukushada nomunye wabo. Siyaqikelela nokuba singabuki, sifunde, noma silalele noma yini engasenza singamlaleli uNkulunkulu. Sesiphelile isihloko.